Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare jena ile uru Oktober itani 2015 sapo yamde jabiri masilimaji chapan enayi ejwe mida tawa ender mezon de la pres mpamo konjoti nono o kabaru jini yumaru wa igalo o kumpetitu widi nuhono yimbe elkidibe to makato wabe huli tawe wakati jona kalkadra hono yuko indi yimbe oop ediki huli tawe mali yungu wabe kwa yata temdre sapo njano yom kedile hen njago woni barumbe kwa yata temi dide chapan na yome njago yom kanyongo majube njitaka fahanden hodo bonanda yidi ngori wadirle sa haledi meden dile lamu gundam o le rezo mo le rezo tomboktu wakati jono be kuliti wide dum won sa jamaara wonde to be tampisane dum wonono yimbe be ngatato wakati fu bonanda yimbe le bombe sumbu ngombe tombe kanko député kindo to gundam to oliti wide wakati jono yino hani fene dabareji jaw yalla no armi mali o hani hokkirede bawde fa hawa be do yimbe le bombe sumbu fa be jaw yalla no kaldale kawrangal han tabirede leleedi meden di wakati jono lamu adiki wide wakati jono be ngara waylitinde dum wonno sariyaaji din ngori le leedi meden di le majjud won kawtal mabbe ngal be ngadno kenyangal jamma hande so lando jabi holli tan wede mali an hani fiidude e Burkina Faso kasa jewi le dum won alal bar jabi non de tiid alaji jiyama le jaga buule mali de hodbe kolliti wiide le hen be bi sa jewi dum wonono himmeji mabbe fu won ko huncenaka do hen hore kanko do won ministre commune do kabaru ballon le leedi meden di kenya ko wonno yes himbe jero be kabaruji be ko holliti wiide wakati jono kulle de fu moddina fa gaci fa dum hebno do wadira no ngeenir secrétaire di wono kabaruji mawdi min jogi ni on do hande di bismillah modon hedade holitindi witta wakkati jono do wona galgadre yimbel keddibe to makkato nokko noddirte do mina wiyam wakkati jono saaje yubbo inde o beediki malin kobe ko yattemdre e sappo en janoyom keddile hen jago woni barmube ko yatteme didi chapande nayom en jagoyom kanyi en goni majjube fa hande jita ka barki sise
jonte didi caggal kasara ngaddo to hara maynito nyalande noga e nay lewru septembre ndu fa hande yubbo addadu kasara malin kobe keddibe henbe anda ka fa hande e lay fuddoje yonternde gouvernement o facciti wiide ko warata yimbe chapande jaddon di hen kanyun e temen didon e chabande jaddon e go'o majji jiitaka o addadu beydike kenyen fedde kande humanade kasara o nantini e lay communiquer wiide ko warata yimbe temedron sappo e jeenoyon keddi hen yimbe nayon barmi kanyun e temere didon e chabande nay e jeegon majji jiitaka faande fedde heba golla golleji mudun no feewiri be peccike pecce tati fedde aranderde hinnike kabaruji talki e nantinde kabaruji do yimbeele barmube e majjube be fedde deberde ana humani horude andande yimbeele barmube be kanyun e maybe fedde tata berde de kayre woni jukiti tonde barmube kanyun e maybe fa nantina kabaru majjun de bale fu e de gondi e gollirde no fewiri gam be kulliti wiide laamu haramain o ana wondi e faabaade be sannedun ka fa hande laamu mali o njabaay sefade do majjun hande men noddi ministre kumani do kabaru dina o wala fu ko haali do majjun
le majjum walde heere kasen bangi dum won do mali do de do walde be kollitiwidi wala fu koni faanama wakkar jono fa pa bo dum woni yimbelbe yumbe mu en keddi to makkato le majjum be politiwidi be puddi golleji di jati ben jiti dum wonon parmo di don to ben jiti dum wonon maybe fa kewi tombe mu en andana do en hunde kede kanko Aminata Sissol yi de do walde woni ko hali do hen
yimbe fa kiwi majji yimbe mudum galano information dou mabbe e kumpama joni kay men bi men balla men pabirobe yalla yimbe mabbe an bawi yitede golleji ko wada gila selul o joinama yimbe didon yitama le ciudi doktoro makato be kambe be iwayno he yorabe nun gari ewi men ngaddi fotokaji mudum apre men ji cegal mum be won iube hen ka fa hande mere ngondi golle o yalla mere ciita yimbe kewbe so Allah jabi be hunde yobata heke jom wadan photo o tan golle o tambar Allah jodira yimbe kewbe gonto ana pabiro en ana kokka men janko men jara ana nelda men credi ngaji yalla mere nodda le ciudi doktoro makato mere nelda ciogu taxi yimbe gombe todu yalla e be bawi yade le ciudi doktoro
sekira bo don balni tidi mi joji mo do e hallo am be malande gal mi noddirta face Facebook go
tamani
e quality wi wakkar jono saaje bonanda yi dana ngali sane le lamu gundam o wakkati jono do won kanko do won député kindo noddirta Alassane Abba o holiti wi saaje wakkati fu bonanda yi dana ngade to fewde yimbe fe god susa yaade fe nokko wakkati fu yimbe le bobbe sumbe be palototo e laabi hedde be teta jamarde ko jogi le majjo wadi noddango fewde lamu wi wakkati jono tinno beede bawde arme malo jaw yalla hono haani goldir ton goldeji mudu kede ko haali do hen do focci tango Ousmane Diko
ko wodi handen yimbe wala fu do dari kana njoppe e le deejere fakino hajeji mu en faydu me galan handen sabede sa jibi tumutu warde gundam amilata yottade gallema yo nona ka non du sa jibi gundam yaade tumutu gundam nyafungu e tonka fu yo toyatan wodi e do lawi di kubudum hore kala awawa nanudul luma fay woto se denoda ada tajor tetede ko jogida se ada weli hore sa wana dun tan yo war hore watta ila lebbi tatifa nay e billare wana dum handi ke sanne e dum yanni jaati rewbe sukabe fu denaki ko nayi e larwa gol larme meden kana kanyundu hokke kaborde kibude se wana dun tan ko men jeta ko ana dalli di sanne yimbe caldi mu en baati e do no dabare de wori handen ni
faabe jeyal non kaldale kawrangal han tabirede wakkati jono laamo holli tiwit saaji hono sariya wonde wadirde leeledi meden dibe ngaran wayltinde do odo kabar hokkama kenne do no ko kambe kawrtal mabbe kambe ministrembe ko be ngadi ngal do kawrtangal ko kanko don jado kabaruji laamo holli tiwit saaji wi do windi leedo wono no kaldale kawrangal jadi fangal yawa yalla hono ngal tabirte kede ko kanko shogel ko kalamay go halido hen do faccitango barki sise
isaji don golle o ana humani fiide dabareji fa waylita kabaru sariyaaji leedi meden di ko waawi dun laataade sababu sariya aji malidi ngada e do gonga ko hani fondude kala bibbe leddi ndi fu tawe dun mo fu e meden ana wawi holade sariya o ko hani dun wadde su sariya o wirfa honon dun wurnon kaldal e kawral ngal laamu o tongingal andiyaji kewdi be mama le bangal majjud waylitidde honono sariya o worrini fa yottoyade e honono ciudi sarwusiji di ngorrini so en ewi sariya wol chapan nay e jeegon wol le kaldal e kawral ngal ana hollita i dabareji dum wadi so dewtere nde heeji waylitigol sariyaji di ko wawi hunchande hore sariyaji tongidi e kaldal de kawranga
fiugol ballon le leydi meden di holitaabe do non malikane burkina faso na kani fiidude kikida handen to france to non holitara wiide le majjum micitede wiide wakkati arande be kanno fiidde jaddo won fiyo ballon malibe be kolitiwid sa e wakkati jono himmeji fu bama kale hen kanko ministre do wonno commune kabaru ballon le leydi meden di holitiwide kenya ko yide do won yimbe ndedo be kabaruji be ko wakkati jono be pihili hen dabareji di fu yalla hunde an ngene kede ko kanko husseni aminyo gindo halido hen do foccitang ousmane diko
aujourd'hui ne serait pas souhaitable
hande yala ka feedo mali hada burkina gol giggol piide ballon dabare mum bamaama ebe pari le hotelaji do leedi men yobata nyaadu mabbe yo leedi men yobata ebe pari paale de fu be juuri warde le afrika ni europe yo leedi men neddi biyeji avion fu faabe baawa warde pari ana holla leedi men ko ana pari jaati ana holla leedi men bami al musaddamu fa gol figol ballon latoro no fewri ko edno ko yoko mon fu haani hebde ko yaata fa e million goto lato fu ko noyi e kabaru kaaki damen kollitaka kabaru taykotodo cellal lato beedu dum labana kala gofanama mali signi dali gollidal e fay goto yo ekintino o suboto se gol latugol ballon bennima men jiida e federation famen pamana to di tidalaji ngodi
a quel niveau se trouve le problème
le odo wattube kollitiwide dum wonono fiya ballon mali be jahanto france torta e febe ngala dogotoro cagal mabbe kando sawrudebe le majjundu hollitan wede dum wonono yimbe kambe humana dido kaaki fa yotto yok almustaqa di fu njata to sabde sa je visa ngaji woni ko be ngala le majjundu hollitan wede dum wonono gol no dirtedo sumayla jekite kanyo gol goddo kase no dirtedo jigi jara hollitan wede be do didon fu be ngarta yaade be furdu yambe ngala visa ngaji
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekiraba jewe lodo ne les réseaux ngaji to en puddirando sigaso dobe kolitiwi dum wono sukabe gombe tobe fu kebi fesede pese polio les majjube kolitiwi sukabe dum wono be ngala hitane gotre fa yotto dubi jo kanyen kebi fesede to dido kabaruji be dokki dum ton bete hande fisugongol fuddinto le noga jotti lewru septembre dum timmile go lewru octobre dum jangal mudde ngardan faado kaydo nokku no dirtedo dramene hobe kollitiwido o don nokku anale laamu kay o wakkati jonobe kebi ton barasi keso le majjudu holita wertaaje barasi do darnaado jatti nokku anu dire gujjumbe be bi gujjumbe sa jeewi do dum woddindira dum woni hakkunde mali tan dum woddindira kerol hakkunde mali e senegal kanye e dum won leedi murtandi le majjudu holita wertaaje wakkati jono sa jeewi o do barasi dum wara yafinto jahole gorol gal musadda ko ngatti le hen kan yafa e midio chapade jeddi cfa yoga gal musadda di fordo holita wertaaje union europe rondidi jagal mudde ngardan faado gawodo hollitam weddum woni hono ko yaata milliarduji sappo cfa sabami yidum yahay milliarduji sappo euro hollitam dum wallira dum woni yimbe le gombe to gawotobe faabe jaawi yalla hono be tekkirto hono bonanda yi gannode fewde be difaabe jaawi yalla hono be kani faabiraade be do yimbe o do projet dum hollitam weddi yoga kalmu sadda di fu dum woni union europeen kanyum rondi dum idum haani watton ko yaata duubi didi yambe jokkititu dido golleji le laamu gawo laamu tumbutu kanyum e laamu motti garanti min ren faado kuli korodobe kuli tiwide bete hande dum wonon ekkintinde yimbeele gombe tombe kanbe ekkintinde dum won yimbeele wobbe kasen dum won yimbeele croix rouge kany en nikani hono ekkintine to le majju holi tawede ko yaata yimbeele chapantato dum won yimbeele croix rouge en kany ekkintine to le balde joyi lannibe odo golle hono croix rouge malien kany hokkindiri juude dum won waldinde noddita CICR ne secrétaire do katte nyalo mo hande kabaruji meddi holitinde wi tanki e de heda do e seeda yotere meden de ana wodi.